Cubené, Cubené, Cubené.
Kwembe baba na pendo G8 Home alone came 2006 Sikia mambo
Kila chenye mwanzo wakikosi mwisho baba Wengi wali pepo na sasa wapo tena
Freddy Makumbusho
Wengi wali pepo na sasa wapo tena Na sasa natueleza kila kitu kinakwenda na wakati
Joe.